Year 2000 and forever. Rhythm Records. Gusto.
Fresh.
Jay Cash.
Mula. Febo namba ni jezi ya kwa goalkeeper. Fiaka lefilia na fumi ya no pisha. Napia vuluku sogolo kwa pita. Pluto ili kutali yatu ni Jupiter. Kuma namba one. Waka kufunza namba yeti nipo wauze pa namba one. Ni maka na kuluza kudraw wakanoche namba one. Noma one kuliwa kali mutende aseni namba one.
Papa Elita
namba one.
Wafipanga social party si wali pa midi. Ya mukamba muli party party lelo muza jewa. Wakari pari wakari hot school mbili ya kari. Ono wa yesi swanga kwane ndise wakutala pepe kale. Mbazi munga ni jeli I'm blessed not my very. Ndise tiriko dead ya wani noti chiko. Imwe muna sila mpanga tongo tropico. First case mpaya biti theni etia lasti. Hapa ni na mula mane sini kamba cash.
Wewo namba ni jezi ya kwa goalkeeper. Fiaka lefilia na fumi ya no pisha. Napia vuluku sogolo kwa pita. Pluto ili kutali yatu ni Jupiter. Kuma namba one. Waka kufunza namba yeti nipo wauze pa namba one. Ni maka na kuluza kudraw wakanoche namba one. Noma one kuliwa kali mutente ize ni namba one. Number one.
Ukavela fresh, ndi shipa ipa. Wadropa tu makanta, itraki ni tipa. Babiti ni na sticker. Se flow wana chonga, wama tota tika voka. Niwa pasa pressure, benze wakali waponcha. Femu ini konkansi ya tusi pena pita. I'm getting heady my nigga, Ati ni mastia, but indina nilipa topu. Malamu diwa ningo kwesa mongana wina na lotu. Money in my mind, nigani zandi alama. Kupanga tabe bine, difference kuwa fa. Tine tewa fest, noti drinki ija thirsty. First case mpaya biti theni etia lasti. Apa nina mula mane sini kamba cash. Fresh boy gasto.
Webo namba ni jezi ya kwa goalkeeper. Fiaka lefilia na fumi ya no pisha. Napia vuluku sogolo kwa pita. Pluto ili kutali yatu ni Jupiter. Kuma namba one. Waka kufunza namba yeti nipo wauze pa namba one. Ni maka na kuluza kudraw wakanoche namba one. Noma one kuliwa kali mutente ize ni namba one. Papa Elita namba one. Cash number one aka James Piri. Kangalo kwenye shangala ma games really. Kuchoka number two nisemu na kuruza. Sopa ma challenger ni duli kila na kuruza. Ish, langa mpepo na watila. Pampando paka pia ndie pin mama tila. Wakali kukamba nkani zao za majila. Na ploti na gula ine kwendo ni kugia. Ukumbika mbika mtulia shituwa mkachasa. Mkai kulika. Webo namba ni jezi ya kwa goalkeeper. Fiaka lefilia na fumi ya no pisha. Napia vuluku sogolo kwa pita. Pluto ili kutali yatu ni Jupiter. Kuma namba one. Waka kufunza namba yeti nipo wauze pa namba one. Ni maka na kuluza kudraw wakanoche namba one. Noma one kuliwa kali mutente ize ni number one. Number two. Number one.
Fresh.
All the fingers music baby.
Yo Tosnans. T-Pazy. I got you. Fresh Peasy.
Rhythm Records.